Essuula ya kkumi. Kubanga amateeka bwe galina ekisiikirize eky'ebirungi ebyali bigenda okujja, so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo, ne ssaddaaka ezitajjulukuka ze bawaayo obutayosa buli mwaka, tebayinza ennaku zonna kutuukiriza abo abazisemberera, kubanga tezandirekeddwayo kuweebwayo, kubanga abasinza bwe bamala okunaazibwa ddala omundi ogumu, tebandibadde na kwetegeerako bibi nate. Naye mu ezo mulimu okujjukizanga ebibi buli mwaka, kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Ng'ajja mu nsi, kyava ayogera nti, ssaddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri, tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti, laba nzize omuzingo gw'ekitabo ekyampandiikibwako okukola by'oyagala, ayi Katonda. Bw'ayogera waggulu nti, ssaddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima, ebyo ebiweebwayo ng'amateeka bwe gali, n'alyoka ayogera nti, laba nzize okukola by'oyagala, ajjawo ekyolubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi ssaddaaka ezitajjulukuka ezitayinza kujjako bibi emirembe gyonna. Naye oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye. Kubanga olw'okuwaayo ssaddaaka emu yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa. Era n'Omwoyo Omutukuvu ye mujulirwa gye tuli, kubanga bw'amala okwogera nti, eno y'endagaano gye ndiragaana nabo oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange ku mutima gwabwe era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika. N'alyoka ayogera nti, n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. Naye awali okuggyibwako ebyo tiwakyali kuwangayo ssaddaaka olw'ekibi. Kale abooluganda, bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu, mu kkubo lye yatukubira erijja eddamu eriyita mu jjigi gwe mubiri gwe, era bwe tulina kabona omunene afuga ennyumba ya Katonda, tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde, emitima gyaffe nga gimansirwako okuggyamu omwoyo omubi, n'emibiri gyaffe nga ginaazibwa n'amazzi amalungi, tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagaasagana, kubanga eyasuubiza mwesigwa. Era tulowoozaganenga fekkana fekka okukubirizanga okwagala n'ebikolwa ebirungi, obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bayisa, naye nga tubuulirira, era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima, tewasigaddeyo nate ssaddaaka olw'ebibi, wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okwokya abalabe. Anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulirwa ababiri oba basatu. Mulowooza mutya okubonerezebwa oyo kwalisaanyizibwa kulyenkana wa okusinga okuba okubi eyalinnyirira ddala Omwana wa Katonda n'alowooza omusaayi gw'endagaano ogwa mutukuzi obutaba mutukuvu n'ajirira ekyejo omwoyo w'ekisa? Kubanga tumumanyi oyo eyayogera nti, eggwanga lyange nze ndi walana, era nate nti Mukama alisalira omusango abantu be. Kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Naye mujjukire ennaku ez'edda bwe mwamala okwakirwa, ze mwagumiikiririzaamu okufuba okunene okw'ebibonoobono, olulala bwe mwafuuka ekyerolerwa olw'ebivume n'okulaba ennaku, olulala bwe mwassa ekimu n'abo abaakolerwa ebyo, kubanga mwasaasira abasibe era mwagumiikiriza n'essanyu okunyagibwako ebintu byammwe, nga mutegeera nga mulina mwekka ebintu ebisinga obulungi era eby'olubeerera. Kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene, kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Kubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo ajja alituuka so talirwa. Naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza, era bw'addayo ennyuma emmeeme yange temusanyukira. naye ffe tetuli baakudda nnyuma mu kuzikirira, naye tuli baakukkiriza olw'okulokola obulamu.